Contact Kunshizi on 070-6312-672 for more information.
It's the kids, baby.
Na wazo singe tokea, ningeongea nini leo? Bila ya penzi lako, ningeenjoy nini leo? Imekuwa bora livyo potea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo? Kwenye barifi nikukumbate upate joto. Tupe baraka, tuzae watoto. Kozi laini, mtoto sop sop. Tumbora kuvaria crop top. Fane sawa nini, we don't talk talk. Sitaki shovo nisha vlog bro.
Lala kifuani. Kichuna lala usinzie. Sukari, ananita asali, lamba lamba pipi. Kuku mwenye kidari, shepu ngangari, na kuvunja kiki. Kunifuni kamba, za upendo wake, amenibeba kwenda juu. Wakimponda sawa, hawajui nona zidi kumpenda.
Siku kwenye kimbomvua, tukivua vua. Sema taji laze kwenye kifua, unanijua jua. Jua, masaji ya mafuta nikikuchua.
Kozi laini, mtoto sop sop.
Tumbo la kuvalia crop top. Faima wa nini, we don't talk talk. Sita kishobo nisha blok blok
yeah.
Lala kifuani.
Soisha Ukama simu ocha. Unani tocha. Na kuhitaji tele. I can't do without your love.
Kama simu ocha. Unani tocha. Na kuhitaji tele.
Maka yule odi mapenzi. Miss B hainanga odi unakuta umependa
maka unajisahau.
Ataka simple boy kanaka simple girl sehemu flani.
Ataka simple guy kanaka simple boy sehemu flani.
Mapenzi echagui kabila maeneo. Mama unatoka Rwanda ama unatoka Runda. Mama
ukose upate, don't you worry.
hujiwori. Hata kupa mwenyezi, unaweza fall in love na anyone. And I mean anyone. Unaweza fall in love na anyone. And I mean anyone.
Mtoto wa madhare
ame fall in love. Ame fall in love.
Kaboy kasalame
ame fall in love.
Kame fall in love.
Kasichana kanyeri kame fall in love.
Come fall in love,
nime fall in love, na nime penda, baby oh. Nime fall in love, na nime penda, baby oh.
Follow Concheesy on Facebook and Twitter at DJ Concheesy.
Yani Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Nico Wera.
Oh na na na, oh na 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 na. The way you move your body, baby, kate mina. Shakupenda siku jui ata jina. Muka kufa budi, wala somutina. Hakika nita ikatia bima eh. The way you move your body, baby, kate mina. Shakupenda siku jui ata jina. Muka kufa budi, wala somutina. Hakika nita ikatia bima eh.
Loko, loko. Oh baby, oh baby. Oh baby. Baby go gang again for me. Kwenyesha mizu kasisi. Wala tatizo so pesa. Kiongeza na mina ongeza.
Baby go down now now now. 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 Go down, down, down.
Ooh, oh, got a winner, winner, winner. I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In my life, you be harder. And in my dreams, I dey call on you, order. Nobody fi understand. Nobody fi understand. I say, in my life, you be harder. In my dream, I dey call on you, order. Yeah, say, make I tell you something. Omanicha. Go down, down, Omanicha. Go down, down, Omanicha. One more time, I said, I'm a leecher. Baby, go down, down, I'm a leecher. Go down, down, I'm a leecher.
Kwenye hali kariri ndo mana. Acha mture ni kupe nyama. Ni kupe nyama. Nakuni umizaga wala mnia sizi mi. Weni pende ni dekeze maidi ndo mana. Chiti kidogo ni kupe lana. Ni kupe lana. Oh my, oh na ukini kusa na feel shy. Uwauta mna mizoka ya mapenzi haya. Oh na
me well, judge me. Now you are divine. So now you be my remedy. Give me
me good vibes, give me positive energy. Me, I can't ever, ever leave you for nobody. So never, go back up, all I got, give me some, come on, just shit, like every day. See, I got goldy eyes on you, and I wanna put my hands on you. Me, I gonna do anything bad to you, but I can't do anything bad for you. I got goldy eyes on you, and I wanna put my hands on you. Me, I gonna do anything bad to you, but I can't do anything bad for you.
Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo ukasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi ni kipofu kwako sioni. Penzi limetaraka fo ya marashi rashi ngetachi tachi shingoni. Uvae baibui kanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisima tuitanga, weubani fukizia pambetu. Ukisungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah.
Saizi yangu, yani nalioga soko nawa. Filimbi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, wako natokaje. Hadi bububu umepitiliza, tuko kwa bibi paje. Taratibu naniliza baba. Tulivuruge baranga, chimeneza kunengua kwa mkwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tuponge na vyanda, maboya kujizimua na varu. Nifunge upande kanga, kakujuma we kwaru wa kwa kwaru.
Noma Commercial Entertainment.
Ananipigia simu kama nani, eti niachane mume wako nani. Unajua Nadia kweli mimi nani?
Weni nani, unampigia simu kama nani, yeah. Hata utoe vya ndani, atarudi hapa kwangu tu nyumbani, yeah.
Anapenda midogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya.
Choka na we, wengine ahende, yule hakagui.
Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki, na kwa mana ye.
Anapenda wife material, mwenzako anakudanganya. Mwanamke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Contact Conchisi on 070-6312-672 for more information.
Oh Lord!
Mama, unanipenda aje, uwezo toka kutama, hata nikosea aje, oh yeah. Si baby umeshinda wote, utani wachota nisote, takulinganisha na yeyote, yote.
Baby you beautiful, one in a million, wonderful, you're tough like a lion,
I can't do without you.
Straight to you, I'm all you need, don't go searching far. Been to hell, now we back, look where we are, hey. This kind of love, no be by bar. Well, tell me love, like the one you play, silly lily.
Tell me love,
out of the league, Toto and I'm only
nine.
Always wanna hit the road with me, wanna be with me. Guess who's feeling you mean?
Girl, this love and be real. Streets be military. Girls who sticking with me, so till infinity.
Finish me, I'm finity.
Never leaving me, never. Sticking with me, better.
I'm total physically, I'm a leg bad.
Love so jamila.
Tumeshibana.
kala mbali hata sielewi kanipata pata kwani kanipata aje ameni wezo wezo mimi nata nata kwa jinsi na kupenda na nashindwa kukukata ndo ujinga uo umeni wezo wezo umeni pali mbata ndo nini vyo kini paka penzi basi vya zimbatata ndo chipsi zo na vinyama nyama pili pili wash ndo tamu hivo baby wala do me do me do me do me do me do me nanda kibiriti ni washa moto baba leta ukuni do me 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 nanda kibiriti ni washa moto baba leta ukuni
Nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi na kila nikikutazama nafani fikiri ya harusi nafikiri kusushela nafikiri kususuti sifikiri kutumia kinga ta waseme una virusi viuno vingi kama Christian Bella peace I'm sella African peace Nandela tawalika na mpunga waje kula mchele sio natoa siri za nyuma tapa city za mbele
mapiga moyo mama yanakwenda mbio nisame kama napokwenda sio mapiga moyo mama yanakwenda mbio nisame kama napokwenda sio
zile kata kata ukapinda mgongo uliposema tango kawachanganya wabongo vile sikupa kim Kenya wala sikupa kim Kongo labda rushe matofali mana shazoe ya madongo
do me do me do me do me do me do me nanda kibiriti ni washa moto baba leta ukuni
The Cheesy DJ.
You know that I want you so bad, yeah. Been friends for a while now. I want to kiss your caress you now. Yeah. Friend zone. Don't say I don't want to be no more. Oh, I want you. Yeah, you gotta be my woman. Cause I love you. Cause I love you. Nataka uke mwema. Mira kupe. Vitu vingi sana na wewe Nimekuta majira mengi sana wewe Was a game In connection with my love Oh yeah yeah Utando lwami Oh Sina mwingine wa kumpasifa unayo wewe Oh Yeah you gotta be my woman I love you Nataka uke mwema Mira kupe
Kushangi mesha zama, chini chini kinyama Atari sana, nyumba ya lithi jama Itangia mnada, wanichanganya mama
Gimme some, gimme, gimme, gimme 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 Like a belly dancer,
like a belly dancer
nota, zungusha kama nota.
Follow Concheesy on Facebook and Twitter at DJ Concheesy.
Yani Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Nikuela.
Come back and made it.
Kuchona mwamba Mungu anijalie. Maumivu mbali anipitie mana eleweki haya haya someki mapenzi na mini mpake wa kwangu atulie. Mwenye wetu nijisevie mana ya eleweki haya yameja ufeki mapenzi. Na ya siwe ya kupostia na navikopa kopa kwa mitandao. Kumbe na choresha, njena nokesha. Chonde asiwe wakufoka foka mwisho kaniacha na stressi kibawa deke na kunchekesha. Mvue kinyesha yeye asikia ninyanyapa. Awe mkweli tuwa sija mkopa. Mweze nukuteswa na kopa. Asiwe na mipasho kama tija popa. Tupenda nyo simteke vipopa. Yesiwe ya konde na wopa. Kila siku michambo nataka nipende. Anipende na minipende. Anipende ya ninipende. Nataka nimupende. Masiwe nataka nipende. Anipende na minipende. Anipende ya ninipende. Anipende. Manyone shupendo paka nijisau. Nasiwe wakususa susa tanki mwambia katwende tukaoke. Asiseme nkaoke mwenyewe, mwenyewe. Na yangu asije ipangusa akili yangu mwisho haikoroke. Awe ambo ntakacho nipewe, nipewe. Awe yangu medalina. Kila hali na mali na nitakesha kwa Mungu nitasali mama yesi upate awe pushe na kitenda nyeswe bonge atamariza kodoro turie simarize chocho nisimfume usikuwa kiza totoro yeah, tena sije asije ninyanyapa awe mkweli tuwa sije ngopa. Mweze nukuteswa na kopa. Asiwe na mipasho kama tija popa. Tupenda nyo simteke vipopa. Yesiwe ya konde na wopa. Kila siku michambo nataka nipende. Anipende na minipende. Anipende ya ninipende. Nataka nimupende.
Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Na sweetie,
koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti.
Koroga.
My darling,
koroga.
Na sweetie,
koroga.
Naza kuita ni uwa bipi. Penzi lipo umbo mabaya ni sawa, sawa. Usini umize ume ni kanivaba. Nka wachawa, wachawa.
Okay, kiss me baby.
Baby, nobody's on it.
Nobody's on it.
Nikuite sweetie. Haumwagi kaunyagoni.
Kaunyagoni.
Penzi makida tucheze mdako. Kibaba baba joni.
Kibaba joni.
Usiku pipi. Ukesho kilamba koni.
Ukilamba koni.
Baby, love is a beautiful thing. Art for you anything. Love is a beautiful thing, yeah. Oh yeah, yeah.
Koroga,
na sweetie,
koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti.
Koroga,
my darling,
koroga.
Na sweetie,
koroga.
Naza kuita ni uwa bipi. Penzi lipo umbo mraba ya ni sawa, sawa. Usini umize ume ni kanivaba. Nka wachawa, wachawa.
Okay, kiss me baby.
Conchisi.
Vipu singo, amo shawahiwa. Mendo na mitindo, kama Rosy Hartington. Shafuni hizo timpos, azijani acha salama. Mama, ulivyo simple, aujapaka tamaskara.
Sinasema kifesi anata pimpo. Defu yake shingo, chuno kama city ya Lincoln. Macho yake kama ya chinko.
Gojo beautiful mama, minomba tujua ane, bade tuona ane, uwe na tufaa ane, uwe na tupenda ane. Gojo beautiful mama, minomba tujua ane, bade tuona ane, uwe na tufaa ane, uwe na tupenda ane. I guess I'm in love, I'm in love.
Nambisha, ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari. Asijepata madhara, akitaka nampa aisukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia.
Kilianja juu njasifanyi ajizi, na mjazi aja juu jana vitanga wizi, yeah. Baba chanja chukua vyote chukua, vitafune ganja ganja chakua mwaya chakua, ujibusti na karanga tuliza na kitumbua, ila kiadhari na majanga we usije ukaugua, mana ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari, asijepata madhara, akaikosa na hali, ladha yake msala, shira ya kizanzibari, na misi mjimi wala, akitaka na
Cham cham, when the marine in my ocean love, baby, I'm ready. Come get me, baby. Your love is for sure. Take over me the way you need, baby. Your love is for sure. You know you are the one that make me shiver, shiver. Cause in love I am believer. Baby, you know you make me better,
better.
You are my heart navigator.
Baby, you know you make me better. You are my heart navigator, yeah, yeah, yeah.
You are so sweet, sukari, eh. Oh, oh, manga sukari. You are sweet, sukari. Baby, tumari. You are so sweet, sukari, eh. Oh,
trouble. You know, you make me fall in love again, my baby, oh. My heart navigator, eh. Baby, you know you make me better. You are my heart navigator, yeah, yeah, yeah.
Follow Con Jeezy on Snapchat. That's DJAYKONCHIZI.
Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah.
B-boy, baby.
She said she don't wanna leave me lonely. Like the way I know how to control it. When I'm wrong, I know how to say sorry. I tell her, baby, you know me better, so please don't worry. Hey, she like my swag, of course I'm young. Yeah, 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 yeah. And I know how to play with my tongue. Oh yeah, my baby, she don't need in my paper. She got her own, she got her own. Oh my baby, I go be an attacker. She's not alone, she's not alone, nah. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody. My baby, I like the way she moving, my baby. She tell me, baby, yes, I'm ready. I gave her everything, now she's ready. She like the bedroom, she like the view. I love the shape, no way, no tattoo. Better, better, better. She got me seta, seta, seta. Anataka twende Serengeti, Zanzibari, Kilimanjaro. Anahamisha pale nilipozoe, anataka kweka kwenye mtaro. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody. My baby, she do, she do, she do. She do, she do, she do. She do, she do, she do. She do want nobody.
Juto, mapenzi ya gawaniki, nimepata pumziko, moyo haupapatiki. Naionja pepo ingani nipo duniani,
duniani.
Nalila leo na kesho, penzi lipo siniani,
siniani.
Nikunongoneze, neno zuri la mapenzi, unibembeleze, kwa tungo na utenzi. Baby niongeze, niongeze malezi. Penzi tuteleze, tuteleze uteleze. Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife. Yes, I'll be yours. I bet so much for me. Yet I leave you. Yes, and I wabala la. It's been real. Cause I have found a piece of my heart. You're the piece of my heart. And I love you.
I'll take it to my mama, I'll take it to my daddy. Chugule na kazu o jambale. Chutena kwa mama yangu na baba yangu.
Mashallah,
ongeza maringo.
Ay, mashallah, uzuri wako hauna jojo. Ay, mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo. Oh boy, you should know that I can do without you. Oh boy, you should know that I can do without you.
You should know that I can't do without you. Ooh, yeah. You should know that I can't do without you.
Ay, mashallah, urembo wako hauna droido. Ay, mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Ay, mashallah, uzuri wako hauna droido. Ay, mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo.
Mtoto msafi umesafisha. Na tena wewe sokotika. Heshima unayo naridhisha. Na tena wewe ndo malaika.
Hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike. Hakuna mwingine mpaka wanizike.
Hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike. Hakuna mwingine mpaka wanizike.
Ay, mashallah, urembo wako hauna droido. Mashallah, kwa urembo wako ongeza
classic music.
Let me give me them skills. You tell them about
Noma Commercial Entertainment.
I've been counting my blessings. When God say yes, no man can stress. Hey, man tell the truth, man don't lie. Wezi kutembelea kiatu changu kikufai. Kila moja anapenda kufurai. I take care myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Nataka another round. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Chupa ina kata, chupa ina rori. Moja moto, moja baridi, hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored. No kispendi when the plan is I'm a good. Nyondoki hapana, menjoy na jichanganya. Kikutana marafiki, tabia za fanana. Nastukia, shakwa usiku sana. Kili naniambia, kuna kitu cha kufanya. Na mwingia msichana, na mlendia za ujana. Kumbe na nijua bana, shame no pana. Naona nyota nyota, shanza kuchanganya good. I gotta go, I don't know what to do.
Mapepo ya muziki ya mevamia. Cheza mosmosu sijokomia. Watoto wakali ina Carolina Halima walipojia chia. Leo tunapiga show. Yani paka Puerto Rico iko. Pale mukiwika Kenyan boy. Na feel love bado iko, iko. Leo tunapiga show. Yani paka Puerto Rico iko. Pale mukiwika Kenyan boy. Na feel love bado iko, iko. Na sijidai upendo mina sambasa. Wote wa mai wakaka zina wadadas. Wanafurai ngoma zaku zina wabamba. Hey, sinavochuna kwa speaker iko.
Achani wape burudani burudani.
Leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani.
Leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani.
Leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani.
Leo
mina wapa burudani
burudani.
Vicky Mondes.
Leo mina wapa burudani. All negativity feel the vibe. Na ukatike ukiwa tungi juu ya mjani. Feel the vibe, iachilie. Satu hilo lote. Wala,
wala.
One heart. Let's get together,
together.
And feel alright. Wala,
wala.
One heart. Let's get together,
yeah.
And feel alright. Sijidai, upendo mina sambasa. Wote wa mine, wakaka zina wadadas. Wanafurai, koma zaku zina wabamba. Hey, sinavojuna kwa speaker.
Baby, you keep rolling, rolling.
kusaga goroli roli na baki siko hoi hoi baka naomba I'm sorry sorry. Show me ulichopewa na baba. Turn me on ni baki kugogo gaga. Kwako mimpole kama tembo pasaka. Kila mechi unashinda sinaga mashaka. Yeah. Kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, ndi kilege, kilegeze, kilege, kilegeze, kiuno kilege, kilegeze, kilege, kilege,
kilege, kilege. Amena venye nikiloga uti, nikirudi tamte nikuta iti. Mwana wana ona mini afaidi. Makita baby nipete na nasaidi.
Kilegeze kama feni ya kichina. Kipambe kwa vicheni ya mahina. Bila mbuwa ni kupandishe safina. Ubaki tu ni sapa madina.
Shopi ulichopewa na mama. Yes pani yok ni baki kugoko gaga. Kwako mpuni kajogo hapa saka. Kila mechi ni na jina sinaga washa.
Nisadike wahe, ezi na raha yake. Mzigo kwa tenga, mfacho mtu chake. Ndenga nimekatwa ngenga, ah, umatemate. Najinyenga nyenga, mao 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 tate.
Uwaga sioni, ninafyo ipanda milima. Ulimi sikioni, mwili wote wanzizima. Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza jikoni, baka varandani twalindi.
Yala, 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 yala.
Mzulimi nizidi ya.
Yala, yala,
nikubwa.
Yala, yala,
zito.
Yala, 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 yala.
Tungezaliwa zamani, ningesema penzi togwa. Tulinywe kibarazani, tukitafuna maboga. Nimekipanda uwani, kipustani cha uweoga. Tukishiba biriani, baby tule mboga mboga.
Sasa polisi wanini, nikikosa nikamate wewe. Mahakama ya nini, nikikosa ni hukumu wewe. Penzi chupa la balimi, tulikide bebe adi tulewe. Vinda ingesho we vya nini, kifaranga unibebewe mwewe.
Everybody need a special someone. We're good day to make you smile. We're good dry all of the tears from your eye. Everybody need that special love. We go always hold your hands. We go there with you and through the end. You know you need that special feeling. Feeling where they give different feeling. One we go there for you. The one no go bother you. And we go love you every night and day. No go ever use you play. Not the kind one where you need. Not the kind love where you need. Everybody needs somebody. Somebody oh somebody. 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 Yeah.
When I look in the mirror I see you. I feel you inside my heart girl. Everybody, everybody needs somebody. Just to be happy. The one and only smile. There's you my angel. Now I need power temptation. Kitambu kama pipi. Ah, my angel. Chamarino. Ah, all that for you. I need somebody.
Everybody needs somebody. Somebody wants somebody. Everybody needs somebody. Somebody wants somebody.
Mass on the track.
Everybody needs somebody.
Somebody wants somebody.
Conchisi.
No one. Na maradhi
nipelekeni hospitalini. Mwenzenu nauma, moyo umekufa ganzi, nimechoka kunywa kwinini. Naisi ukicha, nusu taira uchizi, naona kinyaba zongo. Niyafaka, ramika ipiga mbizi, ikanipasua ubongo, ubongo. Angenambia kasi, tungeachana kizungu, ungempana fasi, kuliko kutupanga mafungu. Nisinga kasi, japo ni ngumu pachungu, chanya na hasi, anapangaga Mungu. Kibatari kazidisha tambi, penzili melipuka, yanachiti haugopi dhambi. Anaruka ruka, moyo kaupiga bambi, umesha teuka, popote anaweka kambi. Kutwa na chepuka, yani wanokujaga kwa tafadhali na kupenda, wakimaliza shida zao anakwenda. Etio nilipotoka nilitenda, kumbe ni waongo, waongo.
Kucha waze, jifika kabizi wabucha waze. Tule ujana tufiki uze, pesi na tongozo kiwa domo zege. Kwa nema ya Bwana na ifunuliwe, mama mekaa vibaya siya chungulie. Wakubwa tunasema mtoto alali na pesa, ukichunguza mambo yangu takufa na presha. Inikose ya kabloja nema msamana sametu, sifugi stress, maisha yangu ni sheretu. Dunia duwana, sishindani na ulipotoka, iyo haikomolewi Bwana, mwenyewe utachoka. Haya wake up, 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 aya kama dia. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Chini kwa chini nasema chini kwa chini chini. Chini kwa chini wanangu chini kwa chini chini. Chini kwa chini nasema chini kwa chini chini. Chini kwa chini wanangu chini kwa chini chini. Pereka chini we subiri ye juu, maisha mazuri na bado sina makuku. Mtanuna, mwisho mtasusa, semenda tofari, mje kujenga ufa. Shida wote tunazo na bado tunabanjuka, tusha mtukana mamba na mto tunauvuka. Treni meanguka, pilo mepathuka, shajijuo na kipala unataka kusuka. Hizo chuki zako ni bure, uwezi kuwa mimi kafie mbere. Utakuwa wivu wengedere, tusha di changa changa njoture. Haya wake up, 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 aya kama dia. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Chini kwa chini nasema chini kwa chini chini. Chini kwa chini wanangu chini kwa chini chini. Chini kwa chini nasema chini kwa chini chini. Chini kwa chini wanangu chini kwa chini.
Nikitaka kwenye line, bila bila, shuwaini. Kwake nimelewa kama waini, tila lila. Yesi simizi na migegedu, tunagegedu wana. Nilivyo sina chisi, tajiru wa mbegu, na mwonga na mwana. Baba mdenge mama msalamu, unolake la kurithi. Kafunga tenge mwali chakaramu, shetani mwana ibirisi. Ipu, uchungu, mwana nyuma umejaza kishundundu. Kwenye zipu, kuna kirungu, kirungu. Usikamate utawaita wazungu, hey, hey. Babu mkuna nazi, kachuta makishi nani, na msuli wake uko wazi. Mambo yote hadharani, ogogogogo.
Mtoto anadaka, kuhikipa, nunyani na wabeta. Tena kikata na
ikisa. Baby, aja mneche saga, unavyo baby, unavyo yoga. Baby, I'm just not your baby. I'm not your yoga. Oh yes,
asa komesha dengu, dengu, baby dengu, dengu, ringa dengu, dengu, deka dengu, dengu wakoni.
Kani fonda la migu, anataka nipite peku, peku, peku. Kundo chiju, anifikishe kwetu, kwetu, kwetu.
mura za kitumbua rojo ya embe kibanda odari kunengua miuno ya ushubwada nyuma kalisa sambua kafungasha mitabwada anavyotafuna mua kakibogoyo dada katoto kwa mainainika mwana kukapa ndizi banana nakapeleka kwa mama mama mama
Dangote
kama kuku tokimi sana kanaibuka kana sama kamuli kana balana lana lana lana
kazote apa mtoto anadaka ulikipa dunyani na wabeja tena kikata na ipi
okay. Badi 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 kibedu badi bili badi 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 igadu ke badi release
conchese
Kampa mama mapenzi anaweza kuchipua jangwani mapenzi ya danganyo usifanye utani shikwa na polisi utafungwa ukae ndani yake kushika mapenzi mambo hadharani kubebe mgongoni kuzungushe mtani au fungue moyo ndani uone thamani no game game over nimesare sina sina sera sina agenda sina pa kwenda mtu ukipenda danger naweza kusaga chuma kwa
kujenda vikao mama yani wende mama yatambele wa kushangae
Potaba samuni shiram my lemon my sugar sugar tam tam I'm proud of you my woman me so gopi tawen on your tire camches you got a makuna chade so deso onge pangu shatulea bila kiungulea
follow Conchisi on Facebook and Twitter at DJ Conchisi
na huyu anastahili kuchikwa chikwa 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 na atupe dani kolokoko kolokolo
London, London.
Nimefika na niko na kusudi, nimekuja kukubama nkimaliza ndo nirudi. Nisikize kwa sababu huna budi, hizi mistari za leo nimezitoa tu burundi. Kwanza na cheki uko mudi, pili napenda hiyo hudi, hata kawe ni mse wa nduthi, amka usakate juzembe ni upuzi, baka jasho linuke ushuzi, ushuzi, shuzi, shuzi, squeeze na ringa nko chuzi, 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 chuzi. Moto paka unashindwa kuhando, hando, niko kwenye flow songa kando, kando, karibia ni nongone jambo, Mr. Kijua kama umetoka ngambo, zitoke, zitoke, ey, zitoke, 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 fire, rende inabwaya, ngoma inachuna nipeleke Ulaya, hapo kilegea tunakukaza na pliers, kutu adi kucha kuja na kina pliers, zitoke, mini kuokote, you say my name ni kupeleke popote, saro, ntakupa chochote, ata kama ni bali tutafika huko kote, jichoche, choche, jichoche, jichoche tu, ey, zitoke, ey, toke, zitoke tu. Moto paka unashindwa kuhando, hando, niko kwenye flow songa kando, kando, karibia ni nongone jambo, Mr. Kijua kama umetoka ngambo, zitoke,
ey, African princess, Nandika,
zitoke,
Osi Amboka,
Baroke,
Mifaro, Papa Rapa,
Pasiti koko, penzi kidani nikunzie. Na kesha popo, kulinda vidanga visibie. Deka mwali, nidekeze mie. Wa halali, chundache mamie. Wani changanya, changanya, changanya. Wani kosharo, changanya. Wani kosharo, wani changanya, changanya, changanya. Wani kosharo, changanya.
Usiri moto kwa sema wazaka nishasha.
Yo tiki moto wazali kumbela mbele.
Usiri moto kwa sema wazaka nishasha.
Kocha bolu wazali kutumbanga etutili.
Changanya, she get crazy.
Did you still like?
Changanya, changanya, razuli.
She ya bo makakole kamunduki.
A better show.
She ya bo makakole kamunduki.
Kama mvua ma.
She ya bo makakole kaperoriste. Zero ke wapi? Nana zalea we. Zero ke wapi? Nana zalea we. Petit bébé, ne fume pas la pipe. Un petit nani, ne fume pas la pipe.
Joseph Bertuy,
le général d'Ambonnet, le grand
Robert,
Tamu kupendwa nawe, tamu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. Kwa maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Kwa mpenzi wangu mkali, kwa nina osu. Shepu yake mbaya, hivi na wawusu. Mdangaji malaya, waina wawusu. Nini wamegusa babaya na wakavu. Lazima wachuchuma.
Wabengia chakike,
ewa
chakike. Wabengia chakike, cha, cha, chakike.
Tuale.
Wabengia chakike,
kwa pensi letu. Lazima wachuchuma,
wabengia chakike.
Kwa pensi letu,
cha, chakike.
Kukote, mamutale.
Don Mendes Bajuni H Bajuni
Chumbani enesi Unipatia panado Kwatenga za mesi Na mashuti ya Ronaldo Yani ndani nikiingia tu
Anachukua, anaweka
Kwenye gari
Anachukua, anaweka
Iwe jikonyo varandani
Anachukua, anaweka
Papa mo bi maye, papa mo bi maye, papa mo bi maye, papa mo bi maye. Anya kaka troako kaka te aluba kake. Si maye,
yes shorty matata.
Chuma 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 chuma. Ako kaka te aluba kaka tro aluba kake. Sukuma,
yes. Adolfo mute bachi la muna.
Papa mazuma.
Joseph Kusana
La Baba Mazuma
Zodwa
Andel Il Arare Dar es Salaam Mazuma
Akosham
Daimon Mazuma Kinshasa Mazuma
Kaya Kaya Musha
Mazuma
Kaman Vuama
Inapiga miayo Yanafurahisha ufanyayo
Uwe ni mshamba
Inapoa kudada deki Dereva ubata kikova deki Etikisa pesa yongezeki
Uwe ni mshamba
Yupo kitandani kajilegeza Minisha jipaka vya kuteleza Eti baby long simba wanachenza
Uwe ni mshamba
Azibandi materio Kuto na like picha za makalio Vya wenza ngosi kipema tamanio
Uwe ni mshamba
Ashura Magala, una pakula pakula la Kometi ndefu picha za kajala Uo tunaita
Uo ni ushamba
Uo ni ushamba Uo ni Uo ni ushamba Uo ni Uo ni ushamba Uo ni
Uo ni ushamba
Malegendi si wamerudisha vita Wanaofia eti jesha na wapita Bila sababu wana ni kunjia ndita
Uo ni ushamba
Kata hili gala gaze Alina meyo ilo simba zedi Kila demu lazima litangaze Uo tunahita
Uo ni ushamba
Hivi dunia ndo ipo kikomo Mana jiwa ganga wanapiga promo Hadi insta wanapejiza kujipigia domo
Uo ni ushamba
Amepanga chumba kwa vingunguti Yupo mbezi kwa demu pesa tafuti Vipe kikupiga kibuti
Uo ni ushamba
Konda wa dala dala Menipitisha bati mbaya nililala Unataka lipete na nibusara
Uoni ushamba
Uoni ushamba Uoni Uoni ushamba Uoni Uoni ushamba Uoni
Uoni ushamba Uoni ushamba Uoni Uoni ushamba Uoni
Are you alive?
The Cheesy
I'm
DJ
I'm a superwoman I'm a superwoman Hey, superwoman
Super
Superwoman
Super
Show now.
uso tu vipodozi na vipicha vya kichokozi. Squeezy mwanaume anapenda mwanamke ajitume na chape kazi.
Sasa tunavyo vikundi vya kusaidiana, vikoba vyetu ushindi tunakopeshana. Kubwa kwenye uongozi tumepata mtetezi, Mama Samia oye.
Wanawake uvuvi, uwalimu,
urubani unahoza, nchi kuongoza.
Udaktari baba, uasikari mama, yeah. I'm a superwoman,
I'm a superwoman,
I'm a superwoman.
That's what I am.
So exciting, hustle for my own, don't care about fighting. You know I can be queen and also be king. Superwoman, give me that championship ring.
Sianza changa changa, kamtaji kangu chakanga. Biashara ya genge kanipatia kiwanja. Sasa na shishi food, kifupi life is good. Na number is kibanja.
Aya, kina dada wote msilale. Kana msilale.
Cheesy on 070-6312-672 for more information.